feel alive, nipe ngumi tano ziwe kumi. I've said wameshindwa wakilisha jono kweli kuelimisha. Shudia nabia mefika mazendoto kamilika. Nagotea wadhi Afrika na mali nasikika. Ewe Mungu na kuita nipate kama Jesus. Kwa street na hizi scriptures nikichanton kama mtina. Haya kushinda mtina na confusion mind dakika. So study my demeanor kabla step in the arena. My technique gorilla satuone nani ila. Mafikra dhofika na popita jobisha. So don't fuck na me. Jajipate mziba, fall back nani. Ni wake na extinct ya. The last kwa line ya Hitler, juna konka wal na vina. I'm like design ya steamer, so tafuta weakness ina. Salute me na popita, raise your hands up kama sticker. Pamo pump the best cause speaker, no decipher ways I read la. Kiheze mbag mi teacher, NAX na wakilisha. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Kwa nyumba kama Skrillex nikiwapa yo the realness. Songeni kama reflex unafanya mna scream yes. Observer power with kindness vle na hack my way kwa system. See we the next year rejects and we wall kushinda T-Rex. So Kenya mbaka Sweden jo mikono juu kwa vile kumekucha true your wishes. Jehovah be my witness you could make now with my business. Ni target sina weakness miniki saka riches. Yo niki rock ya different the heinous Mr. Devious. Let's see now who the meanest niki circulate kwa village. Ni kama Sunday leafless you squeezy rapper sniffek. Tangu weza effects kunita master ni fed. Hata mki try kunivet you really really really. Mibganga kahudini kufanya mpoteze shilingi. Yuchini futubishi maze haso yo ikibidi. So ni wacheni mimi ni red kwa hizi rhythms ni mkikatch design ya feelings. Ayo ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Marapas wako static ancient yunda Jurassic. Naifanya Jovi classic, ayo I got the magic. To move and carry basses. Tell yangu radiopathic. Huila when I pass it. I mix it and I mash it. I spark the heat like matches. The skin no one can match us. Tasong ya ka inasha. Transform to kill a matter. The way I'm coming at ya. Na move cause space kinasa. Niki dream na dona glamour. That's the reason ta fanana. But risto yo mtakana. Reality na ikapcha. Sophia miki rapture. I bring a new chapter. So kabla ufige content. Dilute na akode. The god I'm omnipotent. Kosanyo I'm the chosen. Uku free your mental bondage. Kwa squeezy kuna issues. MC softer than a tissue. I shit you not a sithu. Na thada shinda Hindus. So mchana ma usiku. Mi wanga juu ya vitu kama KQ kwa mawings. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka vle na kaa. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Ni wazi utajuta kwenye mzuka Zuka vle na kam. Basi buka ama shuka ama pia uneza kaa. Yo, Sheki maze. One time maze. Real hip hop non stopping is real. Now I mean one time for the 3-2 one yes. T-O-K. Now said, you know the name.